soldier.
It's a boy from Turkana.
Ayo.
Binadamu wanakera sana, ninapambana niwe bora tena zaidi ya jana. Ninachofanya wanaponda sana, nikiwa kwenye giza baba wendo wangu mwanga. Nisije ulaumu moyo kwa yale yote ninayopitia. Hata wale walo nivunja moyo, wasinifanye baba nikate tamaa. Oh na na na, mwanao bado napambana, nikiamini kesho itakuwa sawa. Nachoomba umbariki mama, anapoomba siwe bure tena. Sacho jua baba we
ulali. Oh na na na, ulali.
Nachoomini baba we
ulali. Oh na na na, ulali.
Sacho jua baba we
ulali. Oh na na na, ulali.
Nachoomini baba we around the world looking for the peace. Give me assurance, gonna get it on my knees. Every day I pray for better and get a deal that will cater for my need and put me on a better lead. Oh yeah.
Nisije ulaumu moyo kwa yale yote ninayopitia. Hata wale walo nivunja moyo, wasinifanye baba nikate tamaa. Oh na na na,
mwanao bado napambana, nikiamini kesho itakuwa sawa. Nachoomba umbariki mama, anapoomba siwe bure tena. Sachojua baba we
ulali. Oh na na na, ulali.
Nachoomini baba we
ulali. Oh na na na, ulali.
Nachojua baba we
love me.